Muri santre ya Gasizi iri mu murenge wa Rambura karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda hagaragara bari mu kigero cy'urubyiruko benshi batagira icyo gukora niho bamwe muri bo bafatirwa nk'inzererezi bakajyanwa mu kigo kiri hafi aho mu murenge wa Karago benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko werekejwe muri icyo kigo cy'inzererezi kubitwa bikabije aba nibahafungiwe ariko baza makuru yabajyanwe mu nzererezi
hari n'uwafungiweyo bamukubita ku ijisho ryari genda kuvamo uwo duturanye
bitwa n'inkoni bakubitirwa
barakubitwa cyane se
barabakubita
n'asuvuye barakumugaje ubuzayimarire cyane hanze
abana b'igihugu bose bavayo baragwaye ku buryo mbese umwana ufite imyaka 20 avayo yari irwari yaragongoranye impyiko barazivunye ntacu yamari igihugu yamari icumweru ukumva ngo wa mwana uvuye transit yapfuye
ariko uyu musore duhimbye nyakagabo we yemeza ko yafungiwe ikarago mu nzererezi
gye baraje mu kabari saa 12 n'ice bahita bavuga ati abantu bose barimo bagomba kubatwara ngo bambika amapinguru barabatwara ako nyuma baravuga ngo ngo ni nyiri kabari babashaka ngo kwako ko kabari ngo ntaka kujye byangombwa ubwo birangira gucyo baradufungura ko nyine umuntu bayana kubiswa
inkoni se bikabije
yangiye sinigiye ngo bitwa bikabije ako nyine harabavayo nyine ukabare ukuntu babakubise ukabona barabakubise cyane ako nk'umuntu nkiyavuye nose yaje kwihagarika kihagarika amaraso guhambwa ngo umuntu baba baramukubise cyane
uyu mubyeyi nawe yemeza ko umwana we yigeze gufungirwa mu kigo cy'inzererezi arakubitwa bikabije
wasuragayo umwana wawe
ni umwana wanjye nasuragayo
yakubwiraga ko babakubitisha iki babakubita bate
barabakubita ngo babakubita babamanitse
we yaje ameza ati umwana wawe
nawe mva nawe ra urabibara surabizi nawe yaje ari gukandwa
Muri icyo kigo cy'inzererezi kandi habonekamo n'abagabo bubatse ingo. Uyu mugore twasanze umugabo w'amazi ibyumweru bitatu afashwe mu nzererezi.
Umugabo wanje ntago nzi cyazira. Impamvu yaba ari umuntu w'umugabo afite umwana n'umugore akaba yaragiye gufungirwa mu nzererezi. Icyo nanjye nicyo nshaka kumenya. Akoze icyaha yaje kugifungirwa ahantu hatari mu nzererezi bakamukatira. Mfite ikibazo. Ndasaba icyo yaba bangamiye kuri leta tukakimenya.
Gukubitwa. Ibyo ni wowe mbyumvanye inzira njya gutangayo ibiganiro nanjye bamwe mubaje gutangayo ibiganiro ariko nta n'umwe n'amakuru turayakurikirana buri munsi nta n'umwe rwose turumva ngo yakubiswe hariya mu ntuza abantu bavuga yabo kuko natwe tumenye ko hari uwakubiswe n'uwamukubise yakwicaranwa ntabwo twabagihara kugira ngo bakubitwe
uwe ni Bwana Selemani Munyambabazi ushinzwe imiyoborere mu karere ka Nyabihu ahakana amakuru ko nta ukubitirwa mu kigo cy'inzererezi afite mu nshingano Hari amakuru avuga ko hari abagera kuri batatu bajyanwe muri iki kigo cy'inzererezi mu bihe bitandukanye kubera inkoni bibavira mu rupfu intego ya leta ku bigo by'inzererezi ni ukugorora yafashe iya mbere mu kujyana umwana we mu kigo cy'inzererezi cya Karago ngo bamugorore kubera umutekano we tumuhinduriye amajwi
hari igihe umuntu atanga amakuru akamutangira ngo rero hari igihe udashobora kuvuga amakuru yose uko uyazi n'undi uwo mwana namutwaye ari njye umujyanye ariko ntabwo namwumvaga ko naramukubita ngo tamujyana ngeze mu rugo maze nk'icyumweru umwana ararwara twumva ko ari uburwayi busanzwe
yababaraga he
yababaraga mu mazi numva ko atari inkoni namujyanye kwa muganga babura indwara babura n'inkoni niwe yambwiraga ko abantu bari bafunganwe babakubitaga
bikabije se
bakabakubita bikabije
wari ufite umwana wamusubizayo ngo bamugorore
ntabwo namusubizayo
kubera iki
impamvu ntamusubizayo nshobora kumwigororera yananira nkamureka
ni ikigo cy'inzererezi kiri munsi y'umuhanda hafi y'uruganda rw'icyayi rwa Nyabihu tugereyo twasanze gicungwa na polisi ariko ntibyadushobokeye ko twagira uwo tuvugana mu bahafungiye kandi twababonye baturungurukira mu madirishya ubuyobozi bwa Nyabihu buvuga ko budafungira muri iki kigo cy'inzererezi kuhatambutsa hakuru uburere n'ubumenyi bumufasha mu buzima bwo hanze
abantu bafungiwe hariya hari abahajyanwa nyine kubera uburyo babayeho ahantu muri sosiyete bakuza abandi umutekano ari kubona ari abantu bashobora kugororwa bakongera bakaba abaturage bazima ni mu rwego rwo kubafasha kuko n'inyigisho babonera hariya nuko nyine ari ubuyobozi bwiza nyine buba bugira ngo bafashe bagombye no kuzishura
gusa bamwe mu bahafungiwe cyangwa abafite ababo bakandagiyeyo bakavuga ko bibaye byiza leta yagifunga cyangwa igahindura imicungire y'abajyanwayo.
Umwana niba ari mu makosa ntabwo yagombye kugenda ngo agororerwe hariya, kuko hariya ni nyicarubozo. Bamujyane bamushyikiriza polisi, niba hari ikibazo yakoze bamukorere dosiye. Naho umuntu utagira dosiye wamufunga, uvuga ngo noneho umufungiye icyo cyaha kandi atazanayikorerwa, yarangiza bakarekura ngo nataye nta dosiye.
Twebwe icyo twasaba leta ni uko umuntu bamufatiye mu cyaha agafungwa, agakatirwa icyaha cye, bamukatira burundu, bamukatira imyaka, ariko ntaje hari ahantu taranzi.
Nitwabashije kubona abashinzwe uburenganzira bwa muntu ngo twumve aho bahagaze kuri iyi ngingo. Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyo mu 2015 cyatunze agatoki leta y'u Rwanda kwihonyorera uburenganzira bwa muntu mu bigo by'inzererezi nka Gikondo hazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. Ni ibirego ariko u Rwanda rwateye utwatsi ruvuga ko uyu muryango nta cyiza waruvugaho. Ejwi rya Amerika, Inyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.